The reason for this gathering is because of some intel that I've received. My sources have revealed to me the word that's on the streets. Is everybody here? Y'all can take a seat. And I believe that now we can proceed. Now there's a heist that is about to happen. It ain't no way that we gon' let it. We need the whole team and probably them paramedics. We're looking for a black van. We don't know where it's headed. That's why we need to work fast, because you really gotta get him. The whole plan is orchestrated by six guys. Apparently it's hard to spot them because they're disguised. And since they're trying to get rich by breaking the law, let's just get one of them and convince them to switch sides. A bargain plea is all it takes, and it shouldn't be hard on we own the state. I'm the chief, I'm on this case. How they gonna try to fight police? This gonna be great.
I'm in the game, they'll never find like me to relate. I got no master, pull the trigger, just a shot, I kill it. Oh yeah, I'm heartless cause I know nothing about feelings. I fucking don't care after messing underwater chilling.
Checking a garden, why they acting like they don't know who they fucking with? When in the real sense, man, I'm the nigga like Schwaz in it. Through to the duck in it, ski mask about to put the work in it. Put in a sundan dang, 30 bullets, I'm a market with.
Hamakarani wanajicha chana mambita jiwa mekafunga man. Loha tu checking a mutu. Tunaenda kuchukua hizo mabunda ya tuko rada ya mambanga kabla wajafika si tushakafunga ha tukiwinda sa tunacheki kwa runinga vile tumeungusa wa
remember boy kinyonyesha kisogo sai kata feeling na nendo the logo ngoso na swani kileta ni zogo nasikizwa na ile Tanganyika kidogo Kongo noti nataka kwa wale nje hii ni kitu nono semi kaliche kani wera utabonga na manager kwangi smooth na kwanga na challenges
huku ni si tunaleta gashida tumetanguliza you follow the leader mondo ni faster hatupotezi mida si ni wanyama tunalalanga mbuga
tunalalanga mbuga smoke hiyo unga shot nikishuti na kwanga ulunga kawe ni simba misimba wa yuda mlena kinchekea na boss kama ruga
mishoni ni safi na hakuna kitu inakuja kunikatizia beba silaha zangu bila worry nitaziko kinikikaribia kamarada ni safi toka pole pole majirani kusafishia anything inaruka mbele yangu si bahatishi ninamalizia
AK-47 Mac 11 kuja kuchoto bro nimekaribia usijalitia kani rap ni mimi na shake na current tumemarihia with the best pillar DJ Khalid ya leo ni kwa dandia tushapanga idea tukishawapora tunafuata njia nilimea jo bro nilipandilia
I had them asking who's this chick and where is she coming from I'm the one you've been waiting eagerly to get in the ring I'm not in a hurry but you know it's never early though hanga imevamia my people so niko hapa ko spin ninatembea kwa hewa sikanyagi chini nimepoteza gravity na pepe ya all over muni cheki munataka niuliza how to be ligi imebadilika nacheza na mapazenga wananionyesha garills na sini kama naringa na bambika nikiona hii matunda ya bidii
kakuna popo kwa scene gunshot target alikufa clean one shot pena be feeling like will hanko kwanza ilibidi watu pige mag shot bump tuna rap kibera dirunda tuna trap when bitch tukupate dunga umedunga mavunja when capta tupata inda tuko lap you can see it in that on the map
atikatona nataka collab za bure
fuck that pigo slap pa. Inakuwa mada kesi tukiwasili.
Wanataka sound city na watu wana sound silly.
Oh really?
Nasikia ni juzi chuli shinda mili.
That's cause I pull up with the Draco, leave rappers all in their feelings.
All you cats is acting up, but you rap it, it ain't for really. Kauko sawa, misko sawa, iyo story wachia mviri. You bunch of iPhones, ndo mwezi weka siri. Uli shinda mili, bambona ukai kata jiri.
Lipata pake bronika invested, no resting, zingine nika save, why you questioning? Back in the streets, watu bongi na masanse, hola kanse, headquarters tuta pull up na masenke
Amevurisha mapia ya nataka kanjwe, siapa nizogo unabishana na ma big thing Tuma mambanga tawapona di mabunde, jachisha tukifika utajua nani ya kona sentence
Mkona sentence, but all I can gather from this is vengeance Surrender now, cause in a few we bout to make an entrance now There's only two ways this thing is gonna roll, and call me spill Cause I'm just trying to wanna bro Kuna option ya kamiti, unaza talk on a parole The other option it is I see and we know how that goes But clearly I see you decided to choose death You ain't ready to negotiate, now please who's next?
Ni murasta wandonyo Na nkadogo though miwa mada kwa soko Miwa big ya show MC mini teacher Ukuivya tuogopi kuchachisha kuchoma picha
Choma picha, choma visa, choma CV, choma sifa So nauliza mbona chuki, mbona sira, mbona vita Nasikia chicho piyako apu mumeshi Kamtoka sita, ngoja sister Amogopi makarao mkona kika
In fact makarao ndo dhani wando ututishi Zo bunduki wanabeba hazi wezi tugwaiza Samahani tafadhali hunilishi kwa sahani Mindo ratili na wapima nyuma na mbogi ya fida
Sana sana mikuwa ga beast mode Na swezi distort mafala bado wana kiss gods Bado wana tiptoe Tipi tip do, nikipiga reggae show Hizi do tunazisakanga uku humbaka kwa shows I Kenya tu sahi, tunajitanga danger zone Tunapenda gashere Juga vaa inanga form Usani pime kwama kwa magunza onaga form Ndojua wakta kicheki vile walimada gengeton
Gengeton, kisumua biro girende wrong Danger zone, gimanya nyaka kikora zone Anezone, ombito achamu gyo renge Koti ya unedot, hata juwa juiko cause I'm their god.
Adwanyoba, tikwari atunegweka, dhirikari inogotweka, tomarege mana shoka. Na minisha bonga, nandenga ncha ikoka, ya mdomo si ya chocha, kwani hii change buda inanzaga.
Ni mina wewe, sio vita kaya kuku na mwewe, tukisha sort difference etu, akisa upewe, love to lewe, tukichana tukilalo ya lele. Nimechoka na hii chuki bana, tusonge mbele, tuhimsiki mebeba mabata, kuna karata inasakatwa, sekel mutua lileta matata. Ilibaki kidogo ni umoki na timi na bade wa shenzo alikata, so usinipe msomo ni dhani umesoma na kumbe ni shule ulihata.
Nonsense, ibendi weyo mangenya, ngoma racha, ngoma timi, uhero gabanduka jija miriambo, ingitum kitimi, samoko uhero gabondo ji, ibedi ngewa kuongo ni kibaro bedo wa life surrender faster, this is the whole police. Mkona chese kutoka ingori, only come to comply, na wezi banja vako apa, we don't take no lies. Elisha Elina Ben C, don't even try to offend me, nasikia nyini ma MC, mkitaka kubonda
dance speak. Tuka kitambo majina ni Elina Saina, chana kata kzin, kwa grind na kwanga hard, so yapa ni crime scene. My time ni pate back na kika tai chi, kantai ni kame back wa lai mtani ti.
Shani TG na Benzim tani wanani ta the true ninja. Ama prichana scan menaswa juni kama ni nakicha kukikuchani na tisha daily na zidi kuchatisha. Hata licha ya konywa bado tu na zidi vimba kichwa.
Sezi kantaka ska mfuko pia iko chakas. Nilikuwa na saka kakrobatic flani ya kosakas. Wakaleta frakas kuni dhulumu kaga vimakas. Ati na trespass plus na kas kama raskas.
Na zangu rastas zimefanya nkashiki kan mesiki kan kipiga dili katili alkadhalika. Na keep it clean kadobi hawamini njili nimeshika. Wamesiki kwa kisema mrasta lazima banki ya meshika.
Juja dasta uju master meku confuse na gangsta. Weni pasta siji kwa nini unafanywa kadasta.
True factor in fact sami ni friendly kuliko Kaspa. Hata maji siwezi kata mi uvumilia kama cactus.
Mi ameni nasa kanitandaza ati nilikuwa napiga anasa. Pengine sasa nitoka kitu lakini sina ata shilingi ni tafash.
Usijalika kitu utapata lakini usidhubutu kuwapa. Itadhibitisha tu umeblanda so kitu tutafanya ni kuwapasha.
Mister hii ni business we speak. Kudisturb risky kudiscuss jwa blisters kwa hii class tricky. Tukalia kiti na daia inyiti. Kuwa discharge ni noma tuneza dedia kamiti.
Min don't go in charge these tweets. And in fact siski easy excuse muna toa zina disturb. This be the last chance chusai to shut dispatch 50 tactical soldiers. I'm ta keep up chill please.
Still bado na kesi juu venye madrapa na kill. Wanan consider kama Messi venye na droga na skills. Na compose until ni pop smoke kwa drill. Niko madre adi snoopa na daia line is still.
A line is still na benzi mina keep it real. Bible script na prayer ndo zina shift my thrill. Na still I'm ill na haibidi ni pop my pill. I am a melipa bill na si speak of will.